Friday nilikuwa home, nime chill, nikicheki tu mapon. My boys waka call, waka sema wana form. Madhal kuwa on, get ilikuwa locked. Nikaruka fence, kesi badai.
Kesi, 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 kesi badai.
Kutambia few steps, nina patana na ex. Na dem wengine mhot, nina ona kiwa next. Nishampa Lucas, jali ya the cost. Ex aki jam, kesi badai. Kupata octave, ana nijenga ka cake. Na ombido kama tatu zisha waka kwenye check. Mnifa akafika na vizinga kama sita. Leo ni kuwika, leo zitashika. Rembo wakafika, madudha za mwagika. Vile wamedunga, leo wanajipa. Ati una nigga, kesi badai. Nataka kukupop, so kesi badai.
Kesi, 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 kesi badai.
Nataka kukupop, so kesi badai.
Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai, yeah. Kesi, 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 kesi badai.
Buda boss, nime os, le mfuko ina tu os. Na vote ya Ross, kam na Mary Jane. Pasa kila vote, they need a 3 mil cost. Na kamziki full blast.
Kesi badai.
Najuwa nika kila liver bad.
Kesi badai.
Jogo ya ocha ikiwika, for 20 imefika. Nika Mary Jane pika, the melody ko speaker. Victor sipendi teta, bado niko na mahita. Kama wanataka vita hiyo.
Kesi badai.
Niko happy, niko happy sina.
Kesi badai.
Nete kigaba funga raba staki.
Kesi badai.
Wait a letter hiyo bill sini.
Kesi badai.
I woke up in the morning, I was trying to get me running. Till I noticed I was partying in the club all night. Somebody tell me something, did I have a shot with me? Cause I'm broker than a hooker, I don't even see why. We tryna pick a home here.
Kesi badai.
Nakuja hapa na maninja here.
Kesi badai.
Kesi badai.
Kesi, 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 kesi badai.
Kesi badai.
Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai.
Wika nime kreki, ninja usi sliki, ninja ebu cheki. Nikaenda tao kutafuda tuka keki. Ama tuba hippy, lakini nika cheke huyu dame. Ate jine yake sisi, figure ndio 80. Hips ziko city, eyes ziko crazy, mini yule mse. So nika approach to silly, slow by slow, tuka anza conversation. Like him super, naona wea ni msuper. Mina wana car, I can be your superman. You are ex, aka forms a Lex Luthor. Na leo mina die car, tuneza tukumruka man. So stay my nami baby, come closer. Please maintain composure, I hold ya. Show you a love that's deeper than the oceans. I'ma get you so high in the sky, busy floating. So una cheki ile time imefika. Sunset, we are all set for the evening. Anakaribia na hizo slips in a shaker. Apo ndio naona that ring on her finger, damn.
Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai. Kesi, 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 kesi badai. Kesi badai, yeah. Kesi, 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 kesi badai.